Black Market Records.
Say that again, say that again.
Crucial.
Oh, okay, say that again. Crucial. Okay, say with an M, the something.
Mashallah.
Shara lama na chora kwa kipara kanja mkwanja ushuru ni maswara hanya kwara ndo punguzi hasira ilara mala situ na demazia
mashallah mashallah.
Kabesti, kangini kaho, kangini kaguldiga kopenda mado, kangini kasweetheart, kote za galo, mtu wake kimbo. Nifanya kwa meza ama nifanya kwa kiti, is VP, nifanya kwa city, ishiki, nifanya kwa meeting, nimedungia ndege so tunaifanya kwa meeting. Nasi ya ram, nyalal, nyalal, cheni kilan, hijam, hijam, karam, siko siku ban, alam, mkate kwa bluban, napaka,
hijam. Shara lama na chora kwa kipara kanja mkwanja ushuru ni maswara hanya kwara ndo punguzi hasira ilara mala situ na demazia
mashallah mashallah.
Alinijenga haria nikapeleka uko haya ndo jua misi penangi za magari kupe. Kuna rapa najifanya ata najua kuroga na nasa onkara pa wa Guadalupe. Katia benza mabima ukinyuliza hakuna mina taka tuku bae mini kupa. Katia benza mabima ukinyuliza hakuna mina taka tuku bae mini kupa. I say one to the left need a leftician and two to the right need a rightician. Huku tuna set kima dhamatician lakini main hustle yangu ni pediatrician. Shara lama na chora kwa kipara kanja mkwanja ushuru ni maswara hanya kwara ndo punguzi hasira ilara mala situ na demazia
mashallah. Mashallah.
Say that again, say that again.
Mashallah. Mashallah.
Say that again, the much something.
Mashallah. Mashallah.
Say that again, say that again.
Mashallah. Mashallah.
Say that again, the much something.
Inshallah, mashallah, tuko in peace. Staki makodini kuchanganya na hizi zinaweza fanya kwanza ukachizi unataka chesa ukimix na majini Sharon alipata nanga na OCPD faster kwanza kupata kwa masini weekendi mashallah kwanza tukimedi kwanza tukimedi si vitu peti kupiga mboka adi daily seniki usensi effort piga adi resting.
Shara lama na chora kwa kipara kanja mkwanja ushuru ni maswara hanya kwara ndo punguzi hasira ilara mala situ na demazia
mashallah mashallah.